sasa. Na kifunga kitabu cha mapenzi, nafungua cha maisha. Kupenda na kupenda na kitu gani? Bora niwe single tapenda mwakani. Imetetereka ria uchumi wa mapenzi. Mana najikasa ile nauma hivi, kila nikiwa romantic sikidi, simu zangu washiki eti busy.
Wanangu nakuwa single,
nashinda sana vijiweni, weekend club batani.
Nakuwa single,
siku za kazi nipo kazini, staki tena mapenzi.
Wanangu nakuwa single,
naona ujinga, naona ututu shani josho.
Nakuwa single,
asa nitakuwa busy na maisha. Mapenzi bwana, yani nini ningini yenife, kugandana gandana kama kupe. Penzi lenyewe halina tamuda, eti ndo niumize. Leo ntalewa leo, leo ntazima bwana. Nishachana na mapenzi, imewachia vijana. Najikasa ile nauma hivi, kila nikiwa romantic simkidi, simu zangu washiki eti busy.
Wanangu nakuwa single,
nashinda sana vijiweni, weekend club batani.
Nakuwa single,
siku za kazi nipo kazini, staki tena mapenzi.